Alizote nshazoea za maisha. Mwanzo prayers kabla ntoke bedi ndo siku yangu naanzisha. Ulizia sifa za mtaa now wishes natisha. Jua likichomoza siku nyingine kubahatisha. Chansa hiji mara mbili waga nimejitayarisha. Kuna mda tasi lali usiku mkali naandika. Siezi tupa focus najua niko kwenye mission. Siezi tupa focus niko na ambition. Squeezy na roli na washikaji few. Naonana nao sahihi ndo amini utaniona nao mkiwa yulu. Ndo washikaji ambao likuwa na fila wako true. Right now niko stu high as fuck najikili na my blue. Even if it's not today, kila kitu kitakuwa sawa na mini one day. Winning is my only way. Haijalishi itachukua muda gani hata kama ita delay. Kubonga. Acha kuambia they proud of you. Nukiondoka wana kuponda. Kata nyasi sikuona nyoka. Niliona kinyonga. Nikiwa na weli kuna pretend uko real. Nikiondoka wana niponda. Anyway wanasema kame pangwa isha pangwa. Nimekuwa mtu mzima. Siezi gomba ni ya namba. Ajie sabu niko real. Mapungufu yako minimekaba. Na nitakuwa real mbaka siku mina sanda. Squeezy na roli na washikaji few. Nanona nao sayi. Iba minio tano nanao. Kiwa jilu ndo washikaji mbole kwa na fila wako true. Right now niko stu as fuck na jikili na my blue. Even if it's not today, kila kitu kitakuwa sawa na mini one day. And winning is my only way. Haijalishi itachukua muda gani hata kama ita delay.